Musaza dandaule mkatampeza kuti wapita Musatsari rengati njuchi wiwi wiwi Iwe unanka kamira analola Chikole wa mfeka pete pachala Umati watopa ndi upachala After some days wa mvula Pano you don't care suku samala Samati wa boza sama kunemiza She straightforward siwe sokoneza Iwe umala kwa koma sama bweza Koma you don't care hukumupanga nkanza Usata danda ule Kukata mpeza wapita
Wapita
Iwe utalira ngati njuchi Wii
Wapita
Iwe zanga usata danda ule Kukata mpeza wapita ngazi
Wapita
Iwe utalira ngati njuchi manja kumutu
Wapita
Anyamata penati kumaonjeza Chikondi samaka kamiza Mamputa dara doro thendi tereza Kena kuwa utale mukupaza Koma you don't care mwamaliza Lero Joanna wandiwaza Mawa Patricia mwana wa Agwaza Weekend muni ndiwe na wakumanza Koma the truth is you don't care You don't care Karidwe rankanza Musata danda ule Mukata mpeza wapita wabwino
Wapita
Anyamata mutalira ngati njuchi Wiwi Wiwi
Wapita
Inu mutata ndaula koposa Mukata mwona wapita nkaziu
Wapita
Inu mutalira koposa Hachina na madingu hata mtenga mkaziu
Wapita
Makae Mzalira Mzagwira kumutu Anzanu akuvina Akuponya masitepe Aukwati kuponya masitepe Iwe ukulira Ngati njuchi Iwe usata danda ule dolo Kukata mpeza wapita kaziyo
Wapita
Iwe koma utalira ngati njuchi Wiwi Utasowa wokutontoza Hata pita nkazi
Wapita
Iwe utasowa mtengo gwira Hata mtenga wena mkazi
Wapita
Entertainment.